nipe kila kitu pia, nipe ile smile every day nasifia, nipe your attention, nipe your affection bila moderation, you are my mission. Ewe malikia mtoto wa Kikenya, togea togea basi cheza kwa maringo. Ewe malikia mtoto wa Kikenya, togea togea basi cheza kwa maringo. Napenda unavyo walk, unavyo talk na ni mad, penda that smile, hiyo sign ni sharada. Bila bada bada mida yetu nitakuhala, twende tukapare, twende tujirushe. Napenda unavyo walk, unavyo talk na ni mad, napenda that smile, hiyo sign ni sharada. Bila bada bada mida yetu nitakuhala, twende tukapare, twende tujirushe.
Nipe usivinge, penzi lako nividhike. Unipe usivinge, penzi lako nividhike. Tutoke mami twende auti, tutoke leo tukapati. Tutoke mami twende auti, tutoke leo tukapati. Nitoke na wewe, nipati na wewe. Nitoke na wewe, nipati na wewe.
Tani masaa kupepea kwa mataa, DJ wa shatana uwache kuzuba. Weta mezuba na zo drinks imedai, kwa nini na cash kwa ni deni ya kubash. Tunalenga stress tukisema sawa, eti ya posawa mambo shashawa. Tunalenga stress tukisema sawa, eti ya posawa mambo shashawa. Sauti kwa mziki kitu maridhawa, kipenda choroho kama kawadawa. Sauti kwa mziki kitu maridhawa, kipenda choroho kama kawadawa.
Nipe usiringe, penzi lako niridhike. Unipe usiringe, penzi lako niridhike. Tutoke mami twende auti, tutoke leo tukapati. Tutoke mami twende auti, tutoke leo tukapati. Nitoke na wewe, nipati na wewe. Nitoke na wewe, nipati na wewe.
Kila kitu fresh, kila kitu seti. Machali wote nesti, tena ni wanati. To the single ladies, pia single mamis. Kono kwa kiuno na hundo mtindo.
Rico.